Double happy in this one.
I wanna love somebody.
Come on,
love with somebody. Ila huyu somebody. Nipa kitu gani kwenye lava waza tuliza. Kinyato, kimturizo, kinyato, kimturizo, kinyato, kimturizo, kinyato, kimturizo, yeah.
Agara mama, nimetoka kwenye giza. Wale sikujua mawe ni giza. Daddy tell you where we giza.
Yam tani, I'm tani, watch a giza.
Toto mtoto we ni body glow. Siku taki taki we ni body soul. Chemical. Nam tani man man sitaki more. Ili get pen pen kituko more. Ulifunga chen chen ya campaign. Na hii ndiyo man ya campaign. Ya kuwa kateja kwa cocaine. Na hisi ya juu yako siwezi ficha. Na kodoa tu mimacho kipita. Na tamani sauti yako ungenita. I wish ika nafasi ungenipa. Nge kufanyo free angel na unapa. Ira dere tu maringo na kosara. Ona kuzama nimezama mama. Mama unanichoma choma kama nyama.
Kimyato, kimturizo, kimyato, kimturizo, kimyato, kimturizo, kimyato, kimturizo, yeah, yeah.
Tafuta mtoto nzuri kila usingizi upitapo na tamani sipote. Kikweli mtoto ataratali, yani hile huu. Onesha mikogo zidisha na njonjo anyway. Niggas kikutaka za kupata by pay. Nongono za midomo zikwachi. Mwanga watochi wangaziwa bada ya noti I say. Hey, kiminyata nleto juzi. Kamaliza pocha mangi. Kwa pedeje nyumba bondi nakafanya watu wajichangi. Na mambo mengi mingi huu. Mingi 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 mingi. Na kitani hali tete. Na hola wakungwa mbulu wa tema mate. Na hola demwa shukuru kwa baula kete. Hola na hilete. Sirikali omaloy, pesa tari homaloy. Mkwanja kuna omaloy, penzi upati homaloy, homaloy. Homaloy hakendai ha. Lesene takendosha ndege labda lori. How makata please, hilo demu leva messages. Hama siri, hundred bands.
I wanna love somebody.
Come on, come on.
Love with somebody.
Yeah, yeah, yeah.
Ila huyu somebody. Nipa kitu gani kwenye lava waza tuliza. Kinyato, kimturizo. Kinyato, kimturizo. Kinyato, kimturizo. Kinyato, kimturizo. Yeah, yeah, yeah.
Kimturizo. You know what? Hobby Latino.
Kimturizo.
Yabo nigga on the beat,
ah, ah, ah,
yeah.
Hey, 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 hey.